Bandithini xa ndicinga nyumbazeka umzimba imincili yayimini banala feeling ngathi sidalelwe thina sobabini Mandela nowin thando lwasemabalini oko sadibana ngalamini Thixo wasekhinda ndikwazi uzibamba tyhin kodwa bayazala abanye mama dala nzama umlibala lo mfana unamehlo afana nomhlaba ngebala thandazela wena xa ndizawulala ndenzela apho ukhoyo uhlala uyiva ubuya thando sekumnandi sekubanda ndiwugcinela pha esifubeni guma wugudanga mhla ilizwe lukujikela apho ungabuyela lifuna uhlala uyazi ikhaya unalo khululeka kwezingalo uthula umnqwazi wakho uthatha isihlalo nobumzimba ngowami inhliziyo yeyakho anzanga zofuna nto njengokuphi uthando besithola unjelela abantu abathilede wena wafika wavula incango andinkuduma ngayo nobe imfudumalo nayo thatha ixesha lakho andiyindawo intando yekabawa iphikiswa yendalo naphakade izawuba njalo hambi ixesha zinsi izinto ezenzekayo ingathethwa yonke ethethekayo andiboni monakalo ngoba okusalayo
There's a couple things that I might know. Tired of the sight shows, I just wanna live a different life, yo. Tired of the fights, no. When we arguing, please drive slow. When we get home, we can fight, make up, then do it with the lights low. You keep asking me if I cheated though. Baby, let me keep you on the need and know. If you wanna go, you're free to go. But you know I'm what your heart is beating for. Gotta deal with this ditty song. Reminisce, get shop, I keep the beetle job. Ish, call it sell like a bizer. Go tlaka tlaka nza leading size. A hole in tata ke batlo slice. Pinch it saka diro batlo ntida. Le rata laro nas one of a kind ma. Kaho rimu dimu ke design. Ah, yes.
Tana mola tando luno trata. Kelo wenza nga yu yandi trasa. Nguwe, emani vule.
Hands out of the chair.